studio tamani kede kabaruji amen e fulfulde
alkamisare sappo e tetti lewru décembre jena yamde sokirdo studio tamani miden tawa le maison de la presse do bomoko do juttunono do kabaruji do yumor way galo kanko no docteur Salim Joro wonto buggi jamde to grabon compétitivité tal kuro signinama no kono dirté amara kess le leydi maroc wattu jono hono kabaruji himbe witta witta be worri holita wer ko yat le ele temdre chapade jo cinindu do tal kuro leydi mali ndi anan le hen wattu jono do fuddi waddude halaji le leydi meden di du yontere hedenane habude e yurku yurku le leydi ndi fa hande no bolleji dana gonde jokkitede wattu jono suudu sar wosi humnindu kabaru di do golleji ben jidi kenya himbe wonbe do bomoko do kono dirteedo segube kolitiire suudu doktoro moono no dirteeno nyana koro fomba wattu jono yimbe en jehobe tombe koliti metti mudan duudo suudu doktoro worri sanne be bittit allaaji mawdi be gonde matte don don doktoro be be ka koliti wi wala fukolati sababu mudu so wana jamarle jatti heewiribe nyalo mo hande o sekirab di wono sembe kabaruuji di min jogino do betande di bismillah modon e hadade litindido odo kabaru yotti kimin wattu jono le region menaka ole ko sakiti ko fu wakati je fu bonandaji di mati ton be bi ko yata civil en chapande nayom en joyom kanyi en baraton dum won sukabe jattom du an hakkune be do yimbe lam warabe nokkuno tina bawfa jottida taban guti kanyi tisala ten idum le region menaka fedne no dirte msa de kanyi hokki dido kabaruji be do yimbe le tiagal ko be gaddi do bonandaji ko be nati le kedol hakkune mali e leydi niger holitindi tal kur sinnama le leydi nokkuno dirte do amarakes le leedi maroko ndudo tal qur'an yoyi wattu jono no witta witta jamarnde worri federation jinnde kanyo waddi do ima daraji ko yat leedi le tem dere chapande joy kanyo cinnin tal kurdu leedi malindi do anali hen wattu jono do wonde waddude halaji kewde nokko won holiti bi du pamay ndu ko ndudo tal kur sawi ton fa kebe famtar kedden Ousmane Nyali Pouli
yodum tal kurunde ton gande helloji chapande joy de windande holiti dati kan di jokkede fa goli dal wada dow kabaru njolari hakkunde leede le ko holita li mudum ana hono to raji kebetedi dow mun habirte tidalaji hedi ngatta fa himbe njoppa leede mubben yaade wite wite kanye du dananade tidalaji gondi dow lawi di gundam e daw wattene hakkilo dow goli dal hakkunde leede fa jabbinobe kabe ko yata leede sappo koliti ngala e de windande den leede woni etazini brazil autriche australie e godde e koliti wiide nde yadata e ko woni hakkilo mabbe dow kabaru njolari tiagal dun won leyde kolitinde wiide njoddoto kaldide bibbe leydi mumen tafo dow kabaru mudum nde windande kolitane le lewru juillet jabbeno ndu jodda hala dow mudu an hani wadede alal bare sappo e jena lewru décembre ndu le sud assemblée générale nations unies
holiti ndidi ministre kumindo kabar malin kobe gombe njolo o wonno ton nokkuno dirte amara kess le leedi maroc ndi wakkati ndi dudo tal kur sinnintende o wudum yaafi nan wattu jono jahol hono yimbe iwobe dobe san nelde kalisiji muuden wardude le leedi ndi dudum yaafi nan do kedema kanko no dirte yaaya sangare ko mo sifido hen do faccitam Ousmane Ali Bouli
ko min jidi tawe njoo njolaari fu do weli dum ummini dum wana hono metti yonki na yettiraaka ummini dum yaade nenno an haani darte ko sabide himbe ananja njolaari ko buri hoodi fu sin andari yodum talkaaku wasude golle dum burta sabim binde sukabe yaade njolaari ko way waytinde do mudo e bibbe mali njobe njolaari mi ngada yalla yaagol mabbe ngul ana yaafa be njaaradu do sariya menen jidi darde dacci kandi jokkede yalla himbe hasindimbe yaade ana keba talki tawe njaara do sariya imbe mali wonbe njolaari ana nelda kalisi le leydi ndi sanne ka kalisi o no be nildita mo warde non men ƴewti o darte tawe no wardatno ana jabbini kaltide ana gonde waddede fa yaafine yalla kawrital ana wada
pelle kuminida hakke yimbe wittobe wakkat fuube kolitiru ko tongale ndudo talkur ko sa ƴewi dum won tobbe kewdan le hen pewaye fe be biibe pamana ndudo talkur no worri du sabi de wattu jono dun tinnan yimbe anibe iwde le leedi ndi fa ja tiagal leedi no kan yardi leedi don nokkule kede mo kanko no dirte Ousmane Diarra kanko laami fedde no dirte AME de ko mo sifido hen do faccitango Ousmane Nyali Boudi
sini wiyama yaagol njolaari waɗire dow laaɓal ɗum an holla wiide joni dawo fuu kana tawre talki nenno tawreɗa visa kañe séjour nenno sini a wala séjour a wawa yaade no jiɗirinɗa le nokkuji ɗe hoolaari fuu a wala sini a ndaari ley muɗum ana moƴƴi ka no runde meɗen nde wori ni taɓugol ɗum wona ko yaafi saabi ɓiɓɓe afrique dawoɓe hewɓe ɓe mali e sahel ngel fuu sini ana pewtu yaade le runde tubakoɓe nde so wiyama kana tawre talki nenno ɗum an holla wiide runde europe nde ana hani yaafininde heɓugol visa kañene ɗe gollirta no ɗe gana jaafinoje heɓugol mum sa ndaari no dum wori ni ana tidi fa dum wadira do labal lato no himbe jidiri hedde goto sa ndari idum wawi latade ka hedde goddo edum tidi
sekrab so ngabido be mala me ande galodo bayni tertol mi joji modon no noddimi to dido numeroji didi kalon ko jiddon chapande jidde joji chapande jitte nay sappo go sappo go chapande jidde joji chapande jitte nay sappo didi sappo didi fa handin yontere hedenaane habude e yurku yurku dum wonde e jokkitede leleedi meden di kenne suudu humni habude dido golleji do bomako do be jite yimbe le hewbe fa yottu amiri en dede yimbe le humni be kabaru dinaaji fa yottu pelle societe civile kanye pelle ONG gonde leleedi meden di kedam kanko no dute do mumini gindo kanko laami ndur o suudu ko mo sifido hen do facci tango mumini sendebu
nous avons lancé une
fuddi wonde luga golla yalla mi de anda sababuji jati yiri wore yurku yurku leleedi meden di farde mum mi de mila wide yo batte kabaru kebbe golleji binguleedi yankaku e finatawa buri fu mi do wondi e gollude do kabaru finatawa sabe de ana hani yimbe famine do mun so hakkile mabbe mbayltaka do mudu ana tidi dum timma gollirde kewdi ana leleedi di humani do habde dun hono office central ana hani be daro e dande mo en yelame yo yiri wara leedi meden dun ne ana hani kala homo fur golla do mun yo nafam mo do woni e gollidinde e kejabe dina kanyi amiri en yalla itti
parle de la lutte contre la corruption
sudu doktoror wonduto segutto hopital gal no dibitan nyana koro fombabe kolitiido wattu jono dudo sudu doktoror tidalaji modibe gonde matutto on yimbe en johobe san nawtoro dudo sudu doktoror be kolitiido sobe jehitobe jogi dido tidalaji modi kay yimbe le doktoro en wombe tombe bi hi wala fukolati sababu mudu so wana jamarnde jati hewrdu en nyaloma hande no fa kebe famtade fande kede Ousmane Niali Boule mo ministre de pou
ndarude sawrde nyawbe rewbe hamli daranade sukabe nyawbe hono dum en nandore mudum woni ko ndu suudu doktor wondi wadde suudu doktor hopital nyamukoro fomba hono mudum wala handen to himbe njaata sawra wadde le gindi segundi ndu suudu doktor gondule hakkunde ginnidi ana jogi handen tidalaji kewdi o nyawdo goto holliti metti mudum o mandarta golleji di mbaylite kede ko Mohamed Baba Jarawi mo wondi e sawrede le suudu doktor hopital nyanankoro fomba
le difficulté sont
yalla ada hebaksi ken natude le suudu doktor segu nyanankoro fomba kina imoda BT4 sur keba tike 7h30 na 8h ti ala goddo yo hebde tike yalla sukabe ana chawre heddi urgence dun dun ya sa nabi neddo barmudo na mo wadi accident kina sara be jomu wara so en doka
ordonnance les parents viennent pour leur donner l'ordonnance
wi horeb hopital nyanankoro fomba nyawbe njaata sawro wade le ciudi doktor buddi fu battade dum ben dun sabe heewgol jama le ndu suudu doktor kede ko Abdoulaye Sane Gowi kanko won directeur hopital nyanankoro fomba segu
la question de l'accès au ticket
parce qu'on hebude tike natude le suudu doktor rundu ana tiki sababu ko yimbe hewbe ana doma yeso gichi yo batte be mila wide dum yo dabare lokono yo batte dum lalina ka fagasa sabe de gollo be suudu doktor rundu ana mila wide yo dum woni dabare lokko jahobe ton dun ana mila wide ton en doktor be andan be golleji mun en gol ana hani be pama wide be mbawi ewtoyde hore mabbe le cuudi doktor jukko lato to sababu ya finde natugol le suudu doktor
en engorgement au niveau de l'hôpital
tidalaji goddi de himbe gallure noddirtende balanzande jogi yo rafikaaki gollide lobbe le ndu suudu doktor farde machine noddirtedo scanner o warde le ndu suudu doktor himbe region segu on jittraka munyiranni dum wonno ko Mohamed Cisse hebini e yewde segu
Studio Tamani yo pabal lamu leede Suède, Danemark, Suisse et fedde leede Europe.
Sekrab yelo ne le region ngaji meden di en fuddiran do kulli korodo be kulli tiwid le hitane 2017 de yimbe le be nyamata fa karabe le temdre fudun yehi de yimbe le noga e ko hitane 2018 be nyamata fa karabe jabbe ki le temdre fu yimbe le sappo e jeno yom do kabaruji fedde no dirti smart wonde tonde kanyu hokki dun wakande mo gadno imu gol mabbe hitane 2018 so be gondi e hollitinde di do kabaruji yimbe le gombe le ngalure kulli korode se yuru dan garantiminire no kono noddirten Almustrat tiagal jonte tati ko fedde ONG nde noddirta Adessa Danne ton golleji muɗon ko litan weere be puɗɗici ton golleji mabbe le nokku noddirten Almustrat idum le region gawo o wattu jone be gonde faabaade cuudi dogotoroji gonɗi ton di fa yotto cuudi dogotoroji gonɗi le kireduuji gonɗi ton di be paaboto du hono dabaaji kanyi yimbe la maroobe dabaaji wonbe tonbe sekrab do katten betande do kabaruuji meede di mi jooti on sanne heraade hejjo jamen ka faande kedde heraade honno andir onno do e seeda yewtere meden de ana wodi wassalam. See you tomorrow.